yande joni tan mi intaji sappo e joyi studio Kalangu habaruji e fulfulde. Kore on ñalli e jam habaruji ɗi sembe majji ande no dara filla parti mbiteɗo MPN kisingasa wurtake ley guɓal parti ji laamiɗi leydi Niger e nanan ko ɗum wawi latowade yaade yeeso. Noon ni ko wiyete Flint Lock kam wonno har filla ko darto golleji e kitagol soogeji ƴoji leyɗe tubakoɓe ko e hawrude e soogeji leydi men Niger. Golla ngaɓe gadi ngal ɗo enna ñeme ɓe timmini hande ɓe gaɗi battu dow inde majju. Yewtere men pendinol hande studio kala ngu no dara tariki puccu wiyetengu docin iska ɗum won puccu hendu hew ndiwu jiyagu to ena fili je en paman tariki o fawon. Noon ni wontere min Soumana Amadou wonno janganao habaruji ɗiɗo e fulfulde. Gofu en puɗɗiran ni eley keñan lasaraku ndenne hono courant yiite muɗum taƴi ɓooyi ɓoytude konna ko yehi wartoy ɗum du konnan ni hunno ko laati waɗi saɗorma sanne saabu les régions ji leydi Niger do so maradi ñamey tawa tilaberi zender ɗo fuu hono ɗum heɓiraka no ɗum yirra keñan nde ɗum waddi ko fawari jondu konnan ni hono radio ji bandiraɓe amin hono hokkoɓe habaruji amin ɗimin kokkoɗɗi enda an heɓay wadde golleji mumen no haniri e ley lasar keñan o endan caggal mum du konan ni gele ka woni campagne kawjiɗo filla kokkol courant kandu waɗi andinore wiide ke ko waɗi ɗum saabi ɗum woni campagne mawɗo o gonto hen a Nigéria kokko courant o enda kañum wonko heɓoyde ne caɗale ɗum saabi ko ɗum heɓay no ɗum haniri. Noon ni hono bureau mawɗo mo MPN kisinkasa parti wiyete ni endan waɗi joande muɗum waɗi dukonna haala muɗum keñan kikiɗe ɗum dukonna no dara filla fawari joni dukonnam wurtagol maɓɓe eley guɓal partiji laami leydi Niger haala ka keñan sappo e goho lewru avril on koɓe gaɗɗum ɗo endan gallu ñemey parti on endan ni ele haala ka waɗi ka endan holli wiide ke hono kañum du no wurtake ɗon enda gam kullantereje kewɗe kano woni hono ɓe gala fuu koɓe gaɗi hakkunde maɓɓe e parti ɗi gala e laamu ɗi endan honno himɓe gonno mbira ni sewi wekketi noon nanon koɓe kaali wakkati ɓe gaɗi wurtagol maɓɓe haala ka endan kalɗo woni Abdourahmane Oumar.
Parti MPN kisinkasa no miccintina e himɓe ko watta hitaane ni komin kolli ko talkuru heyru hawjiinu e fii cuɓaaki leydi men fonditaaka no wooɗiri delle deni talkuru du gollidaama ɓe jaaɓi laabi séria ɗi leydi men Niger. Parti amin kisinkasa ko watti yeeso woni dartina laabi démocratie ɗe laabi séria leydi men no min laasibiri laamu gun wala no tokka laabi ɗum waɗi min kooƴi aadi dillugo gaɗa laamu gun gaɗa jooɗa kaale mo wuddu parti on waɗi ndenko hooƴi aadi o gaɗa mum dow minen jottina yettore amin yaago he himɓe parti on dow faama e teddinol ngol ɓe kollimi.
Caggal majjum ni minen andina on ndenne kanko Yakoubu Ibrahima woni hoorejo kisinkasa o enɗa wakkati mo o holluno o wurtake le gouvernement on tafon sakkiti o holli parti o e hoore muɗum wurtake le guɓal parti ji ɗi endan ɗum woni MPN kisinkasa on enɗa ɗum waddi ko fa hande hunde endan nina hanta e darama ede ndar ma jooɗo komin noddi mbiyeteɗo Siddik Ali nenne ne kay neɗɗo latti kono dow lawol kokkol habaruji andan ɗo haar ka politiki kam won komin landi haala dow filla ka ena ɗum wawi latade yaade yeeso dow calol nan ko hanni Alhassane Kouzi Mouhamadou.
Ɗum himɓe hemre tawaɓe nder kisinkasa lasojinayo ɓen fuu no jokolɓe ceede ko watta politique du heppantaɓe gam ardiɗo parti o ɗuɗal higiraɓe en fuu no doñeɓe ndenne burtaki parti o siriyama ko watta o waɗa sembe nder leydi meɗen gam hannden suudu leydi mawnu hawjinu filla ƴewtinaki dewtere laamu leydi wi'i ko Hamma Amadou wawa tefiti laamu kaden himɓe lumano ɓeedu dow makko ni deki gite himɓe lumano ɓeedu no bawi natude kisinkasa kaden nangol ardiɓe jinganoɓe himɓe leydi udda goldu waddi ko wala daratoɗo yeeso jama are de durwa himɓe ɓe fuudu ko kisinkasa wurti iɓe bawi naati nder parti o ɓe ɓeyde sembe makko
noon ni wontiri député Addou Labo kam wondu konna parti CDS Rahama horajo muɗum kanko du ono député ko makko yuwi e makko caggal du konna ni hono ko suudu sari mo on ɓatakeji laamuɗo leydi men Niger haali ko haaldi du konna haalan e lung hono hecci kehen sappo lewru avril duuɓinaɗe sappo e jeetati ndudo sudu sariani ko holli woni wiide ke hono kanko enda ni hono ko be kaldo makko be bi o wadi hitande mum bere o uddi kasu den ne wajibi hono bolte e der latagol deputagu enda ciagal mum dube andini wiide ko na hono jokkotono e makko kan waawi nadde joodo nokku makko o woni be tedo mahamman lawali Bukari nene ne kay kallato député do inde makko dum du konabe kolli deto gol no warri ciagal mo dum ni anna woni kanko Abdoulaye Bo enda o artake ngal ngudo windino de role do wurtagol gollal député ko enda illum wonaje lewr mars watundu nyande mo du o neldi derol gol enda to enda assemblée nationale nani flint lock kan woni ko sogeji joji leede tuba ko kay so leede niger hawrto no wada golleji golleji e be ekkito gollal hono de nago be ngada ko nan golle ko nafata bibbe wuroobe hawrin dun dun be ngadin der do enan leey region mo nyeme do be gasini du ko be gasini du konda hande de be ngadi batu mawdo inde majjo ngam batte be jewtino dum fa wada joda kale wada ma don endan nenne ne kay dum bi teddo hono Catherine Graffé kan du konna yo colonel no enda kan woni horejo fa hande du konna kulle goddi der mun nan ko haali wakati yawrinde enda gungu mohammed dantani yeyto enda
hawrine non wadane gan hukkude rewbe lawol wattude jungo der duro wona ngono wadi gan huubitidde hakkiloji himbe har munyal nabi en har accuno dirde hano non no domobe leydi gattira der duro go hande har joda haleji caka ministeruji leydi di der mun neddo fu waddata ballam der joda haleji didu himbe gomnati dottibe rewbe e sukabe ummatore leydi garta jodo gan yewtinade laabi hebude mosala sadornan dan e tabbintinde hakkilo fukkingo yaade yeso der leydi Niger dundu woni ko hawrine de woni no tefa fedde leydi États-Unis dedu no jokki gada majjum and other participating
flintlock countries nanu wantiri fedde leydi duniya hawjide filla ko darto ferebe nokkuje mu en naade e gobe nokkuje mu ala kulli hali nenne ne kay du fedde de en himbe mudu ngadi jahangal ton enda Agadez kenyande enda ko be jeyto ndum be jiti e horebe Agadez ben endan nonni faande be gadi jidal hakkunde mabbe du konda himbe leydi Sudan e be Libye wambe to enan warbe to endan ga batte hedde du worde dum du konda ga batte be pama noy non wonno jonde ben do e kulle mudum en fu gordi horejo hono faawara joni jahangal endan o yewtani Anisey Karim do filla jahangal
le motif de la visite
ko waddi himbe do handen ni woni lural nadungal caka himbe Agadez e ferobe leydi Sudan gari do no hani du dum hebane mosola dum du waddi ko min bi no hani dum fero dira dum anda der juube Sudan be mo en tawano der adube kabode no kabda e gomnati Sudan du Sud be kam en kay konu guuni doggino wi dum en waddi do Agadez dum anda du moy der mabbe wawi waddude hakkilo ummingo caka himbe min gari du gam wallude ardibe leydi yewtino dara no wadi ko mosola min bi tawte dum ewtintu dum dara no wade ko be cingane kogol don har wurtorde hubere Agadez gam uytude rafi narral tawangal caka himbe be e himbe hubere Agadez do mo be bendu no kani ballire har hebude habaru balliroobe be perodira bomdo e mo hana gan no wodi yurube leydi Libi be bawa cuddi der leydi mu himbe bedu fillam en no hani dari ba hande no wodi wadube bononde ton Libi be kana jodade do der leydi Niger
nanni wontiri yewtere de ko do holtanani alle e telefonoji ko jogite jungo ko war dum endan dum wadi himbe hewbe hande ayata montoroje le kabbe juude mudun en dum du konda wadi ko fa hande bandi min yehi yewoy har no dum wadi yara tawama sukabe hewbe da yino habbe montoro fu gam batte be jewa wakati non sabbe keta be na telefonoji enda le to be jangoton ne wona luumo montoroje dum konda wori le leedi men Niger galur nyame do endan dum wona yewtere ko rahilatu sumana ye filono wi en pirde fulfulde kettine nanani
Montor demo kangen non namu pede namu bogol kapsuna bogol guru neddo fu he mo weli dum gan no wodi wattobe montor o gan darude wakkati wobbe du gan fedade na hollude ko kan en kebi
montor goddo darja kan gattammi gam mi nyaajoro en mindo wakkati min gatta tewtewru der class kam mi wattoto montor on gam mi ciewa no wakkati on wontiri
montor wala lumo handen sanne gan ciede goni gala amma hano no bi lumo o wi iri dum garki telephone portable ni heli lumo makko nani ko wi ini
Hey, bu bittidi di e jon fonnataaki gandeni der nyaloma a hebi a sotti montor goto to fu a welni wala no wada
to Aminatu Munkaila cotto montor do internet misali do WhatsApp e Facebook montor no wodi lumo
aido habo go gatti
min kayto am lumo gon wala gatti gon ko rewo gaddammi far worbe do mido wadda nabbe montor wuji goddo daraja
markay o kanday igaba
de gonga handen lumo montor wala sembe hanono andiranu amma funi montor ono sode omo yi edu e juude himbe
non wontiri to enda nder région Agadez les communes jokkani mo dabaga kiloji zinoga e go hakkunde wuro ngon don to wonto fawar jondu kono kangi goddum bangi ton yita fa himbe putina jaa jahangal gal to kono don no wada sanne sabu himbe don jaa sanne sanne dum waddi ko fa hande ni be kalani horebe to enda ngam batti himbe faamana jahal den enda non no warra e no himbe gono dubido to enda non mi anket non Gisa Mohamed latu kama secrétaire général mairie mo dabaga nani ko halni Musa mamma e do fi kangi o.
Depuis qu'il y a l'apparition des sites
illa wakati ko nokku kanyede wangi par sobirde dem be gari dabaga be andimi wiide kanye wangi der kine dum wadi didi e lewru avril min juroy nokku gum e himbe nyanyube e horebe gum wakati on don momin jehi gonga min tawi jama'are e jama'are ibe tefa kanyede ko woni no hale tabbintini wobbe tefi kebi min gi'i kanyede min jari be gambe cinga fedde ko fondi titta do nokku to kanye de wonno tefi
en créant un comité de gestion du site
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol
yute altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capanna e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kala ngu yaadu leydi Niger.
En jotta ga yewtere meɗen pendinol yerno birno mi woni hande en kalan tariki do cin iska dan filinje dum woni puccu hendu hendu godon go sifa mudum mawni har filako darto dondugol maggu puccu ngu dadi leydi Niger dado leydi Niger yey faale tuba kobe dum wonno ko fawar joni hono gongum hamadan tani yey tok endan o yewdo e bi joginodo puccu ngu enda o wete Boubacar Namera nani ko haali do filla ko andi tariki puccu ngu
par rapport à lawol hebude tariki puccu indiraangu dokin iska dan filinge der hausankore min jewtidi he fottube jaamanu puccugu der baade to puccugu joga do himbe be dima don be ummi ibe buri du hande min jamibe be jaba kemin be bi'i ko puccugu ni mabujo gom der pilaki mum hokkam puccugu ni iwana he asili pucci bi'etedi bagazam pucci doggoji sanne ko mabu o hokkangu kanko waddingu do filinge wala fu ngari gom dundu wadi o tefi sedude he maggu debbo gom bi'etedo tammaha kan arti dudin jogin wakkati den sonnirigu lumotodo gom bi'etedo Alhaji Abuba Ahmed to Alhaji Abuba Ahmed o fuddi wattude gu dogga dada pucci gadatedo do der leedi meedo jeyado tum falis gom kan waddoto der dogga dada o pucci gu fuddi wadude inde gan he dogga dada gom doggino gom fiigu hakkitigu fa dum waddi podo dirul caka himbe ko kite den jara to mallak lamido filinge sey lamido on wi'i dum fuddita doggu dada o ko doggu dada o du fuddita sey pucci gu dadi pucci din fu wakkati fu doggu da wada puccu guda data pucci din fu sai nyande gol lamir on sodigu e Alhaji Abuba o jogi der lamorde mum dalila higira ku tawangu caka leedi filinge e leedi argungu wadi lamido argungu jami lamido filinge o lilda pucci leedi mun tati gom nata dogga dada gadatedo der leedi mun gom sai lamido filinge lildi pucci tati der pucci tati din puccu guno tawa der majji to ton Nigeria der dogga dadaji inde de watta he puccu gu gam wala puccu dadungu puccu gu der pucci leedi Nigeria mab leydi Nigeria gon watti inde de he maggu indirigu dokin iska dan filinge wadi du wi'ube ko puccugu naati dogga dadaji gon der leydi France e Ingila wadi inde tondu der dogga dadaji di fu to on nani tariki puccugu ni eno wadi ko go indira dokin iska dan filinge
to l'histoire du cheval dokin iska
non wantiri dum wonno do cin iska dan filinje puccu hendu hendu jangto na filinje tariki mun nan don ko gungu mamad antani waddani e do mun do ko habri me fulful tilise altinese Allah jabbi assalamu alaikum balata jangwali
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum